ZWAP.com.
Mmeshindwa kudecide nini mnataka. Nasema celebs wanapenda uongo na nyinde ukimbia kununua hizo kata. Mnani confused. Sijai understand ile wave new fata. Wakisho achosha mnaza kuwacheka. Atichuki nani venye squeezy ya mechapa. Mnani confused. Mkisema stay humble nipunguze kiburi. But as soon as I act all friendly, mnasema strip kwa jipackage vizuri. Mnani confused. Mkisema kasongo one time kila place. But tukikutana kwa ma private function, slogan inakuwa tena kumi bila break. Mnani confused. Mkisema wasani wasikule doya gava. What about teachers and doctors? Salary yao yutoka wapi? Tucheze undercover. Mnani confused. How you wanna act like you don't take sides? Acting all neutral but towards elections. Everybody knows you gon' lean to your tribe. Mnani confused. I mean, can you guys make a decision already? Juni kam juni nini munataka? Mnani confused. Mnani confused. Itu ni honest concern, sinipige. Mbona ile attention munapea Alisha kanini? Msipatie Kristo la sige. Mnani confused. We all know ni juu munapenda ikus. Moro police chini ya maji yeni babad. Ata kidenai man, we all know the truth. Mnani confused. Vile failed artist anageuka critic. I love the advice, lakini mbona wewe kutumia ndo make it my bro. What a pity, mnani confused. Nezo double standards ime jam neti. Tupati udaku ya bills iko pending kwa sendi. Tutaki jua who's petty dating. Mnani confused. Vile online muna shine na wanisa. But kwa crowd now vitu ni different. Jumti kutana mnapigania picha. Mnani confused. And you know what these little things do. Mnani changanya na story ya forex. Ati sai forex imekuwa sim tu. Mnani confused. Maneno haya Gigi si mageni. You can go ahead and call a brother fat, but don't call a lady big. Itaito body shaming. Mnani confused. When you say I don't like guys from the ghetto. Na vile confessed kwa every single detail ya iyo collabo ya Dina Patelo. Mnani confused. Ukisema
Wajeta ni bia nyota.
When we all know you ain't got nothing on your name. Ukonjano umibit na umesota. Mnani confused. Easy excuse as swears unichosha. Yoni nyota gani utaibiwa, you a lazy ass punk. Ebu smama uwendu pigi mboka. Mnani confused. When you got my money and you don't pay back. Tena kona alpha kirka umechafua meza. Umekamata diva akona njiz. Mnani confused. Vile mnapea ama criminal pass. Then you ignore a good dude. Elafu tiki kurambo nasema all men are trash. Mnani confused.
That's true. Mnani confused.
ZWAP.com.